This is the African Music Mix on the Voice of America. Killa, 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 killa.
When the bed to the entire body, and the girl them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo bona belly, they mo bona belly. You know the money you take up police, me I they love you, Connie. But I go spray you the money on your mind. You supposed to know, say me not be newcomer. So my baby make you no go dollar, no go dollar. When the bed today enter body, all the girl them go shake their body. Go shake that body. Oh, do I wanna go now, Feli? Come on, go now, Feli. You know the money you take up, police. Me, I they love you, Connie. I said they sing, they feel the buzz. Look at the people jump around. Make you the listen well, because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know you tell you, I see what I ain't the coconut. Down inside, boss, you say you be boss. Oh, yeah, look, da, da, da. Look, da, da, da. Say, so my pekin, wait the para, wait the da, da, da. Kilo, shell, like, ba, ba, ba. Oh, look, da, da, da. Look, da, da, da. Say, so my pekin, wait the para, wait the da, da, da. Kilo, shell, like, ba, ba, ba. When the bed to the entire body, okay. Enter body, yeah. And the girl them go shake their body, yeah. Yeah. They go shake their body. Oluwa bona mo bona feli, bona mo bona mo bona bona. You know the money you take up police, baby. Yeah. They love you, Connie.
From Niger to Bongo, the African Music Mix.
From the village life to the township. From the township to the city life. We about to move to the herbs on these next.
Check. We are Pumbulam Gani Wami. Besta Kela Panzi. Maje Basi Kelumona. Basi Kelumona. Then we up, but I see the lumona, cause we up, petty cup, so we up, but I see the lumona.
How you like me now? I see you biting now. Lames wanna fight me now. Uh-huh. Let's get it, ready, I'm down. Touch on my chance, you kidding me? When everyone's saying they feeling me, there's no way I'll let you belittle me. No, I don't play in no little league. No. Wake up and realize that I'm really nice. And I kill the mic, trying to do it right. From my crew tonight, pussy Sprite, now we'll sweetie pie. I sugar, you a fake ass, you a hating ass, got no life. I sugar, trying to gate crash, where your gate pass. Why you so loud, my nigga?
Yeah, Zibuza na. Oh, Kanti Sense Nina. Basi Kelumona,
critical. And we up. Basazi de lumona, cause we up. Critical. So we up. Basazi de lumona.
Kokumoya baba breathe. I'm about to release. I'm just trying to get the key. Take the baby mama overseas. Save money for my soul's peace. Came in the studio for some weeks. I took a walk and I got me some sneeze. Oh, what a life, I want a G.
I know I ain't never had it easy. Now I got some strangers trying to reach me. Been through it all, there ain't nothing you can teach me. These voluntary bitches trying to please me. Bitches were never around. Look, now I'm holding it down. I'm probably running this town. Haters ain't making a sound.
Elumona, basi elumona. Cause we up, critical, and we up. Basazi elumona, cause we up, critical, so we up. Basazi elumona.
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
To hear more often, right here on VOA.
Matthew Manwe, Adaba Kamishiai, Tommy Muama and the Ado Atia. Matthew Manwe, Adaba Kamishiai, Tommy Muama and the Ado Atia.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Anafikiria nini na anawaza nini? Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utuamini. Chukule feshi kiamini, julize mwenye unafanya nini? 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 Masela? Masela. Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini. Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli. Tunawatakia kila la heri katika hii dunia. Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia.
Habari ndio au sio
mwari? Na pepe ya effect muhimu. Effect muhimu sana. Inafani nye ndege ndani ya tundu. Tunapozuka si kama kini. Inge mechini microphone. Inga mamu tuki choko vitani. Nashita na nyusini tafutikaza kisabuni. Chingo manjefuni kitu kwani. Hakuna ushine mezani, hapa ni vina na mezani. Machezo kiubu nifu mbaga na tuzo lakinifu. Atujisifu, amtu husu. Ah, ni richi wani baby.
Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Walio bagi wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Atuogopi wakitufamia.
Hau kwa paka wa mara ikawa usiku ikawa mchana. Na hii ni kwa dunia nzima. Walisha bana walisha kana ile kiaina. Leo wanaungama, sio leo tu hata jana. Ila sisi tu ndio wana. Hadi mambo yanapofana. Tupo tunduni kundini ukumbini pumbini. Tupo bandarini kusaka yote madini. Yaani hile makini. Je, ni wangapi makini, wangapi ya mkini.
Yap, 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 yap. Mini ndege mwenye asili ya kunguru. Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru. Sasa muda mwafaka panya usimtendesha lubu paka. Aida la wama kuliko fefethea. Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea. Sasa tafalani, pressure imepanda sukari nadhani. Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani. Anenijua atakubali, asenijua atakatana. Kuona kama najigamba unamfunga gamba. Maisha mgongoni kwa mtu si safari.
Kama naume kamili.
Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Waliobaki wataumia.
Mshike mshike ndege tunduni tunduni si wajanja tumekimbia Mshike mshike ndege tunduni tunduni atuogopi wakitufamia
Tuka stuka limekushuka Numba zimekwisha Ni muda kiepe kiazi ndege miteze Ukwete mapende kede wa kede Kana mabwege umedunyonya vya kutosha We mene siwe mbamba Vya snaka yoga moja moja Effect muhimu Effect muhimu sana
Miaka mingi mepita tuko ndani atutoki Bahati mbaya mwenye ndege kajisau Baada ya kufunga kufuli kasau Alitoka kidogo kuelekea kwenye maji Uyu mnyonyaji Ndege uza kisogo wa kwanza kutoka mimi Nilisha choka Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu Hivyo hivyo nao wakatoka Wota Veseli jaisha Wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka Sababu nyayo zao zilikuwa zimenyoka Wengine mwenye nyayo ndogo Alitoka kutoka Akabanwa na mlango Hala Wani mwenye ndege isha wai kufika Ikawa shida kwa yaya kutaka kutoka Kimbia Hivi sasa sisi tunaburara huku msituni tuliko figa Kuna matunda ya mtini na yari aliyodondoka Izo laki kwetu buku Hakuna najishuku Kwanzia dam paka rusha ni swala mpaka kuku Tunatafuna kama tunakiri nzuri Mdipuri jadri ni kutokoma fe Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Si wajanja tumekimbia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Walio baki wataumia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Si wajanja tumekimbia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Hatu wakopi wakitufamia
No, 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 no Hapa vumbi tu
Mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Baby Fati Enerka. La petite Arias. Devo Deborah Label.
With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
Amen.
Commander Ouattaro, salon Tina Ikupa à Bruxelles. Odile Mputu, au nom de Limbambe, prix Nobel de la SAP, Cyprien Anzolo, Zouli Zoule, ma maître Yvon Louboya. Bibi l'amour. Trésor Nando. Les Damas, Odé Kimani, Nadine Itolo, Mama Wiva, Mike Moutouni, Amélie, Eleni, Bijou Binam. Il passe au job et il passe Mousse Alpach, Jipika qui tingue Semendoa, Hermen et Kaba. Jeff et Moulumba, Vicky le vire Massimo. Mazen Zongo, Pasteur Denis Le Simbio, Père Conde Nabekista. Pasteur Nival. Bang en la Suède, Pasteur Ricky Manitou, Nikias Bayaka, Jennifer N. Moyo.
Allez, 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 allez
sorte forte. Alain Kelo, les garçons complets de Paris. Solange Intime, Bondana Cargo Kit. Mariam Cissé, Sané Ballon d'Or. Mansola MHV. Chango, Francis Mbala, G8, Papi Okito, Gare du Nord, Eric Diallo, Jean-Si Mayas. Mita Harmonite, Dark la japonaise, Régine et Ilunga Usama. Dadi Matundu Reiken, Blaise Lyongo Sofide, Président Bonika Manda, Vicky Saidi, Eugénie Sista Baby, Eric Balondo, Julien Dengoy, Mena Kaludji, Michel Mangala. Aloubé Peke Peke, Fadi Cédric, Magloire Panda, Patrick Bachelor Malango, Maître Jagger Bikumu. Guilain Lomboto Bokuta Pongo, Alino Djuba, China Benda, Fabrice Nkoy, Félix Bongoy, Christian Salawa, Audric Nwaku, Trésor Kandol. Joe Modango qui casse paye. Mama Sasa yo le kibango. Maître Double One le mabe Chris Moulenda. Bijou Sokoni. Cabos effervescence. Benoît Louyeye. Blaise Kabongolo, JR Kuba, Chantal Ntumba, Fajou Simba, TTC, Fifi Liston Mbemba, 12e Dan. Bobo Liziba Moto et Pela, Alpha Ngungu na Château d'eau, Yves d'or, beauté d'argent. Check.
VOS Africa Music Mix, the best music.
Nipe denda moja, nipe nikukumbuke.
sio ishu sio kikwazo. Mzi kufa kwa kidonda sioja, moyo wangu kwa kumetua. Tulitakalo nalifanyike, alichokupa wewe Subhana wa Taala mieka ni nyimu. Nilichopawa na Mola nawe kwako hapa. Jamani niongeleshe unisemeshe, penzi lako natamani unionyeshe unipeleke. Niongeleshe jamani niongeleshe unisemeshe, penzi lako natamani unionyeshe unipeleke. Mpenzi jo unipe mapenzi, wewe mpenzi mie nachoka na mapozi. Nipe denda moja nipe nikukumbuke. Nipe nikukumbuke, milele nikisahau roho ikutuke. Nipe denda moja nipe nikukumbuke. Nipe denda moja nipe nikukumbuke, milele sintosahau moyo ushtuke.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Batalha
another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Yeah, nalelo ninji sa bertikashana yue. Wali mpesha mano mwe.
Nina kwela po bus, kuchoka, mutauni, wabolo wapunda. Wanchia ustoni munali, elo ya kwela. This fresh looking honey, yang kala next. With a mesmerized homie, kutini kambi. Na yuwa layon say story, kabula kapunda. Kaselu kapa university, the G who a be, took it nice and slowly. No funsa, how can I get you know you my lady, no you tire. Kakelo akanoni yanka, kunisia apo ni kungo yangana. Kuchoka apo, sinilanga kovenangu. Nivitenga pangono pangono on the down low. Kusakila, baka ni kupeze futi. Mukazi uyu, ninga mupeze kuti. Iwe ndiwe weka nisa kafuna. Baka ni kupeze futi. When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga. Nemukonda. Kelo wanga.
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga. Nemukonda. Kelo wanga.
Iwe gelo, urichabe buino. Nakumbuka ntawi njitawi, munga lelo kuseni. Mwameti nazvirana kuja kumanda Hill Center. Ine kuyangana, kudabo vena wanda. Kabodi munga botoro ya kakola. Tumeso munga ntanda. Kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumwamba. Vabeneza organiza, lelo sene ziva. Chifukwa nazipeza chabo buwela kuli iwe. No fonsa fonsa zina. Unatindiwe chewe, kamwana kamovemba. Wabolo gula chape, bincho vamo nyomba. Ok, papaka vonya mula chewe. Leka ni kutandize, osakwela kataka. Si baby usaidia ye niliko na nkani jira ya tuni mozi jina kamba njila yonse mpaka na kwanu pageti na bwele na okondwa ndava na peza chikondi.
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga.
Nimukonda.
Kelo wanga.
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga.
Nimukonda.
Morini, Dorini, kulibe akwana. Ukaitamba kwendo, ni proper mwanasi. Yazipanga aniuza, anikonda badia. Na nisokoneza with a sexy body. Popita mumuseo, mafela batotela. Chikango penda, mangatiba mufela. Sono anyamata ena, amaleta msokonezo. Choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo. Abwele kaka soyula, kwa sabo ndika bima. Kalikumwa manzi, eva hapa nipatali. Kwa mene na chokela, nako kwa tita limpe. This girl's to die for, she's my religion. She's a definition of mkazi wa panyumba. Wamenifuno peza pefye panyumba yanga. So girl, will you marry me? Genyumbo yanga. Forever baby, jiwe wake.
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga. Nimukonda. Kelo wanga.
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga.
Who makes my sunshine?
Kelo wanga.
My one and only.
Kelo wanga. Nimukonda. Ati hao na lelo iliko, chila kuseni paka maido. Ati hao na lelo iliko, chila kuseni paka maido. Ati hao na lelo iliko, chila kuseni paka maido.
Yeah, Sasumawa, representing for the LSK, Y2K, you know this. Much love to my homie Lavinda Sagala. Slick and Divine was the bomb boy. There will never be another. Yeah. Track going out to all the pretty females out there. Where my song up. Yeah. Bounce to this. 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 Come on, Fencula. Bounce to this. Fencula. Bounce to this. Yeah.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on The Voice of America.
Lulimbe,